kuzagwa kuzira tuzimvuri zahita 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 amarira zashira tuzimvuri zahita zahita
uyumushinya hakuriza hino nagutsina ubwo nari nasenze muhira mure n'abana batobarira mbegeye mbabaza impamvu barira umuto muri bo aransubiza hashize iminsi nabona icyo kurya none ibintu mu ndabirarya mpora mu ikofi ibiceri birimo ndabahereza bakubita cyetse ati nyuma y'ubu buzima birakomeza bisaba kwihangana ugakomeza ugafunga umwuka ugakomeza aho tutegereza garuza kugeza hano gusa umukiza ubu tugategereza ubwo ndanakomeza kugera imbere mbona basabiriza kuko ibi bintu nibyo gutura umukiza wowe uzazaza ukamenya ibyo dukase ukatugerekeza mpaka mu busasa yego turabisike tukakumanuzasa mu gihugu utaraza dushyireho ibiganza niba tuguha ibiganza mpaka wajya dukasa imitima yacu ikeneye guhaswa ibivu byacu hapfa ntibikigane dukurikije ishaka kuko ntitugikagwa bitajya umukinnyi yaduhite nk'insanga turagashoboka tugahiga no mu mpaka ubona icyo dukaza tukamena n'impaka ntabwo byaba ibanga utaraza n'ibihanga ku isi nibwo buhanga ubundi nawe ugahanga
bizashira 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 bizashira
amarira azashira nago zagwa kuzira tuzimvuri zahita 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 amarira zashira tuzimvuri zahita zahita
uwambere nambere kuri wowe ninde ni wowe icyambere nambere kuri wowe ninde nubwawe ube nkanjye nanjye nkawe koko se simbikeke utigute se ni gutya we wewe mu rifle wanjye mu brother nkanjye wewe rupfu rwanjye disura amaraso nkanjye disura umugenzi nkanjye manganye nawe disi nakahanye igihango nawe rugare nkare bati ni mugarakurane kanji kuri beat nanjye kubuhevi bwo kuyikukuza nka tabati yanjye nabushare niyi misitari mpaka kwa heri jya kubaza kenshi hands on honey fire burn hypnotize oh I cry for them lives banke bandebe nk'ikimbwa yanze nanjye nange mbararure mbarasire mwumirwe Kaja Mandela alongside Che Guevara na Selassie Sha Rastafari
amarira azashira nago zagwa kuzira tuzimvuri zahita 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 amarira zashira tuzimvuri zahita zahita
I got hope, I got peace of mind. I feel strong, I fell down like 100 times. People told me I was through and done. I paid no mind, kept my eyes to the prize. Stayed on my grind, all my life, ups and downs. I tried to maintain the bumpy ride. I look around, nobody on my side. Friends came in and out my life and left scars, deep ones. Fuck, but it's alright. Wanna rise like the morning sun. Umunsi mushya ni nk'umugisha. Mana fasha, mana bana nanje. Buri ntambwe ndakwiragije. Inkoni hirigiye, don't rush. Oh yeah, kurikira umutima wawe. Yeah, go. Brush the dirt off your shoulders, move focused, don't lose your focus, man. Easy, that's not the way. It always gets harder on the way to success. Fuck the fam, I want the fortune, I want respect. Mama told me, boy, know yourself. I'm so searching, trying to find purpose on this earth. Know your worth, no matter what, hold your ground. Don't trip on the little things, keep your mind in the bigger picture. Read the scriptures, he was written, he was told we would never fall.
Bizashira, 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 oh, bizashira, bizashira, bizashira.
Amarira azashira nago zagwa kuzira tuzimvuri zahita 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 amarira azashira tuzimvuri zahita zahita